And to Act Two, goodbye, Mr. Coupe. Mr. Coupe, goodbye, Mr. Coupe, goodbye. Umenyonya sana kampani.
Baba na mama, hata wajui kisa.